kulwa kete bulungi akasana ke mimulanga n'olukuba kuba lwatonye akasawo kange ku mugonge nga tobo guwanywezesa njolekera olugendo mukama yeebazibwe ntuuse mu masekkati galwo naye nga byongera okukaluwa bwe magamaga amaaso gange ne ntunula emabbali ku ddyo ndabayo olumonko obuseerezi bungi mukama onyambe buno obuwala bubwemyulamyula bunamba stop for a moment we wanna show you paradise stop for a moment nga naye nze ndi determined omutima kungamba tunatera okutuuka It's my journey jakufuba mfungize empale yange n'esati manye nituuka It's my journey jakugoberera amateeka nsoma obupande era nituuka It's my journey jakukanya esala amavivi ganume naye nituuka wadirike mu bingi bana bakyala n'ensimbi nze siri muluka Nejifuka emyaka na Abana b'Isirayiri gye batambulira okutuuka eri munsi y'ensuubize Bano bwe bakwegana Abalala mbutuddeyo gye twava Kikafuwe nze okuddayo eri gye nava Nteeberezaamu obute bwange Amanyi gange Esala zange Tubiganya kufa busa mukama Era onyamanga Erinnya lyange nerisomebwa Mubali abali babatuse It's my journey Jakufuba mfungize empale yange n'esati Manyi nituuka It's my journey Jakugoberera amateeka Nsoma obupande Era nituuka Sala amavivi ganume naye nituuka wadirike mu bingi bana bakyala n'ensimbi nze siri muluka Jamanji baby gambo binji Munobo walo wemyula wenyiriza Munsene nkambwe kana balabe banji Era nituuka It's my journey Jakufuba mfungize Jakufungiza Jakufungiza Nituuka Yakufuba nsome Yakukanya esala Amavivi ganume Mama nituka Amavivi yakugasimba Mana bakyala n'ensimbi Unobuwala Unobuwala Yakufuba mfungize empale yange n'esati Yakugezako Yakugenda mpola mpola Yakugoberera amateeka Yakutuka jenaga Era nituka